studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Bete altinere sappo e go'o lewru décembre tan 2017 yamde jeenay soki dirimbe e petaga bismillah modo heedade kabaruji amen fulfulde. Ousmane Nyaali buldo kabaruji do Salim Jorato boggi jande to wulli tangoji temedidi e chapande jeenay ngada temedere e chapande jetti e jetti woni ko bama cuudi ministre no gaydidi woni gullitaadi dum wonno lengal kawrital AED puddugal kenyen do bamako do lengal kawrital tan woni do rewbe to nyaabe mbayi warde bullito e wi balere rewbe yo gaaje le AED fa totte hakkeji mubbe bonandaji kewdi ngadama le sahal e wuddu leedi ndi leede balde golloobe joyon gullirde ha wey barama asewere jabbinede hedde to mbaktu le on nyaloma goto nendo kulli wiide prefet nara wo fama terroriste en yo di woni sembe kabaddi hande bismillah modo en hedaade si jottamani nenno sakiraabe kabaru mum maati beta ko hollitaama wiyede luuma bamako mango go hubbi nenno e himbe tawabe tombe kolliti wiide bonanda mbundu ad satti monde san nenno mi ngartan hen le kabaruji amen goddi le kawritan noga e dida bal wullitangoji bibbe leedi ndi nenno fuddi kenyan do bamako do nde yambere heere e ide wullitangoji temedde de chapande jeenay ngada ka fedde humininde dum golleji mudum temedere e chapande jetti e jetti bami nde jonde hakkunde laamibe laamaabe yo faato nyaabe kollita metti yonki mu ben hakkeji mu bendarane ko buri hewde e nenno be ko buri hewde karuta ngal fu be kolli wiide basi leedi Mahamadou Samassew
do talki temedde didi e chapande jeenay neldaadi gollirde AED temedere e chapande jiddi e tati woni hakke chapande jeegom do temedere iwri nder region ngaji e temedere e sappo e jiddi woni hakke chapande nay do temedere iwri gabamako ga dental talki di fedde humaninde landilal ngal do kawrital e hakke temedere e chapande jiddi e jitti ana e majji chapande jeenay di martinte kumpa nder kawrital ngal e temedere e chapande nay e jeenay di kabar mudun nakani haybede wultango di na fawi do hakke gollirde noga e didi e lewi kanko dewrintinowo o kalfinado landal ngal do kawrital dido adadduji di na kollita nafakaji di sekrabem be jogani ngal do kawrital e idde ka o mettama holtinde ana famdi rewbe ngulitobe der kabar mudun ko hikka ko yo hakke njetto do temedoro sekrabem en gombe cagal be dun nono ka non ngal do kawrital du inangal gila hitande 1995 nokku totondral hakkilaji hakunde lamunkobe kanye bibe leedindi den no bibe ni nortotongal wadde wultango fewde e gollirde minister en e golobe mun en na jettiraka fi beerande bi famu yalla kala tidalaji mabbe na dawre yimbe le tuddube ngoni kalfinteebe gulleji kala kawrital e idde e hekkade kalfinama kanko neddo jaado Tunisie mbiyetodo Abdessar Ben Moussa o latike dun dewrintino der leedi makko Tunisie le hitande 2015 dun o yettirama prix Nobel de la paix
kawrital no gay dida bal e idde wullitangoji yimbe mal hollitama wiyede rewbe nanna hen koyde mubben sanne nenno balle rewbe yo gaaji kulliti wiide hono dum wadan faabe nen hono dum wadan faabe kulliti torraaji ngadaadi few kew torraaji ngadaadi pewti fewtude e mabbe yoddui nen no hollitama wiyede ko buri hewdi fu nen ko ana fawi dow tidallaaji di hitande 2012 di e wi horebe de balle sariya maliron ki daranaade hakkeji yimbe mali no haaniri nen no kedde madame dambele hulmatiso wi do faccitaangum Mohamedou Samassew
la ou l'exercice
yoti la mou leedi ndi hebali fe huntande hore kabaru sharia minen robbe be nakasindini no galdo kawrtal minen milawide politique kobe be e kanye dabreji yirwere leedi ndi ngattana hakilo kasindina kertade rewbe e kanye kalati allahji debi jogi mijo om na fewde rewbe be worbe chami dumun en ma chudirabe sembe ma dunno gollonobe gube koptoje be du sembe mijo om na dunno fewde rewbe be worbe mun en ma bibe mun en ma dunno abirabe mun en sagrabe wobbe keddike e wolde be ngala dun pabotobe hakkilo om ane dun be do rewbe kereduji be ngala fuf ko kinno bangal kebal mu en sabi wayde denago ne yidu dun halnde on kabar be do rewbe njongitibe gila hitande 2012 ngombe der gure ngudude nokku mun en kasindinibe mballaji kewdi sabi do be gondobe jistraga fi munude torraji yoga batte ngurna mabbe jati wayde denago titalla mawdo non rewbe be dun goni burbe fuf torrade nor dido ti allahji
sur la femme
kawrital noga e dido balle AED sebo hakkili en yogabe kolliti wiide yoni ko ndare yalla ko woni wo yalla wonko yeyeso e gulleji di e wi mabbe AED ana moddi wadi jabu lobbo du be kolli wiide faysi heewa wadi jabu lobbo be kolliti wiide AED be dan democratie ka ko leedi meden di kede ko maître Abdourahman Touré wi ha berte du facci dan Mohamedou Samassew
de milawide li alhali AED o jati kala kawrital e gonga mudu iwde hitande 1994 warre joni sikki wala fi walternati e sifa ci kawtallaaji ɗi e kañe fay ngullitooɓe ɓee nafakaaji kewɗi ngoni ndeer ngal ɗoo kawrital AED jaabuuji na keɓe saato ɗum won tiellaaji dawraaɗi fay so ɗi keewa ɗum haana fe yeeɓeede yo sifa kawrital simbinowo jaati kabar démocratie caggal duuɓinoogae ɗiɗi e hakkillo am yoni ko kabaru jogola AED o jaati ƴewte nde milawide bawɗe ƴewtaagol ngal ɗoo kawrital ngal na woodi jaati ka ɗum fof e taweede yo kawrital hel ngal jukkiteede ma ɗum moƴƴintineede.
Sakiraaɓe fa ɓeydoroɗon faamore mbaawi ƴewɗi kabaruuji fuu ɗo mbeembe amin page Facebook e compte Twitter studio tamani. Rafi ndenaago ana sullini sanne le sahaali e wuddu leydi ndi saamugol ana waɗi fewtude e civil 1 laamunkooɓe na kañeɓe kufunaaji bulbulaaji tawta ɗo huminiiɓe ndenaago asaweere hecci keñen golloɓe njoyon gollirde haa weyi wattooɓe ɓoggi kuran mbaraama les région to mbaktu o faa ɓeydoro ɗen faamu keɗɗanno Mouhamadou Sama Seygou.
E ley ndeɗo yontere famɗi fof yimɓeele jeɗɗo ngoni keddiiɓe e heɓa ɗum barmi nder sahal e wuddu leydi ndi tewuji yimɓeele njoyo ana e maɓɓe malinkooɓe taton burkinaaɓe gooto e neɗɗo jooɗo tugu gooto ngoni jiitaaɗi asaweere nde e ley nokku nguɗɗirɗo janke hakkekiluuji jetti e ley région Tumbutu tawaama yo yimɓeele gollonooɓe entreprise Huawei kumaniiɗo lenndugol ɓoggi janɗi lollirɗi fibre kikiɗe keñen caggal ko ɓe tilke moƴƴintinde ɗiɗo ɓoggi ɗi woni ko yimɓeele jo en kaɓorɗe tiɓe fadde maɓɓe bonude kala ko ɓe golli noon e ley ɓadale wuddu leydi ndi to nara toon asaweere nde wattu midi nder nokku goɗɗirɗo murdia hakkekiloji seeɗa dow laawol bamako woni ko yimɓeele caamoye dow préfet o e chauffeure makko hultama wiide kanko préfet o e chauffeur makko barmi seeɗen caggal ko gendarme en murdia kañe yimɓeele ɓe pellondiri yo bononda mbawɗo ɓeydade bonondaji kewɗi gaɗaɗi nder sahal leydi ndi aljumaare ƴaɓɓide nde to wayla lam toon nokku goɗɗirɗo hirnage agelok hakke kiloji jeɗɗi région Kidal woni ko camion goto ngabbi do bombore irande ɗum lati sababu neɗɗo goto heddike hen goto ɗum barmi ñande asaweere ɗiɗi lewru décembre ɗu e ley kerol leɗɗe Mali e Burkina tewuji ñogitiɓe leydi Mali ɗiɗo gonɓe to Burkina toon jiitama seeɗa fuji kollectivité torraji kewɗi gondi gaɗaɗi fewde e ɓeɗo fadde maɓɓe warede kala fi maɓɓe tete yitte ɗum watte e moto maɓɓe fa hande andaka hoɓe gaɗi ɗiɗo bonandaji.
Yirwere usine aji waɗan fa kaɓɓen e rafi golle jolaari e talka ko ɗum wonno ko fedde joom en usine aji kolliti kanankoɓe leydi ndi asaweere ƴaɓɓina nde ley ñalowma afrique keƴanaɗo golle usine aji e wi kumeniɓe ɗum golle usine aji ana moƴƴi sanne nden no waɗan du yirwere keɓal leydi meɗen ndi keɗe ko lanodirmi El Hadji Lafiya Camara o jokko hoore fedde nde dow faccitago Mouhamadou Sama Seygou.
Ce qu'on peut retenir c'est que
ko hani famere tan yoko anñal lobbo na woodi bangal politique yawinde golleji joƴingol ndeɗo fedde nder leydi Mali ndi taade kewɗi naati e golleji ɗi sabu politinkoɓe ɓe kennaki kabaru muɗum no fewiri nder leydi julaɓe gonɗa e muɗum leydi ndi golliroɓe juuɗoɓe ɓuuri jogade sembe dina usine ngaji muɗi ɗi nden no ɗum sabimbitta taarifi nder kabaru talgi ɗi e hakkillo am min kay eɗum jeyde kulle kanɗe kuncinede hoore no fewiri min taki wiide ɗum banqueji ɗi kuyanta fe joƴingol usine ngaji muɗi ɗi nden no jogolaɗi banqueji ɗi jiɗi usine ngaji ɗi nawtoro forota fe e kasidide majji
à hauteur de portée des industries.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo toɓe studio tamani.
Kiraɓe jandare men kabaruji gonɗi les région ngaji meɗi ko ɓuuri yimɓe temedere wonɓe ley baale kay booje l'école e baale jande yoroso e bura puɗɗi jangguinede asaweere nde nde jande waɗan faaɓe yimɓe ɓeydine faamu no kani daranade kabaruji maɓɓe ONG rakko do gollidal UNICEF darani jande nde rewɓe gaw kolli wiide rewɓe yanaɓe ley hitande 2012 ley hitande duuɓi 2012 ɗi hakkeji mumɓen kuncanako hoore nene ɓe kolli wiide nene ɓe kolliti ɗum keñen le kawrital ONG grefa waɗi ley jooɗa haala yangoji gaɗaɗi ewtude e rewɓe e ɓiɓɓe rewɓe e wiɓe rewɓe illa fuɗɗode horgoji gaɗɗama nenno ɓe kolliti wiide fa joni wala fof ko laati kawrital ngal waɗi ley golleji jonte ɗiɗi kuncɗi hiɓe rewɓe kuncani hoore fedde Allemagne guise waɗi noddago asaweere nde kayi fa projet ngaji nana jawdi ley o laamu nenno jande nenno ɓe gaɗi nde jande koɓe gaɗi ɗum eɓe kaja million aji temedere e capanɗe nayyi faɓe fa rewɓe sukaɓe e kañe no wartuɓe jolaari paabe nenno ɗum waɗan fa yirwe région o darane fedde ministre humaninde horrude no woɗi noddirtede welwar hokki hakkaki sukaɓe l'école teme toton wonɓe ley l'école ngaji noga e joyi le kappo tombokto ɓe gaɗigol hokkugol faɓe ɓiɓɓe ɓe gala bawɗe paɓe yalla ana jukkine jande muɓɓen pat jande muɓɓen bona nenno ɗo kaduɗe ɗi kabaruji beta ko ka kedde heɗade yewtere nde ana yeeso wassalam.